hay humo en mano. Ey, sayibona ngibambi call every day, every phone call booking dwana for the stage. Kodwa manje nganiyaphupha kude nami. Sayibona ngibambi kudlala emaweni, ekhaya benzithi sike sengimile kuseni. Kubuhlungu ngoba manje kude nami, bekukude nami.
My dreams man ish, nous a pétanis a. When I look me to the mirror, my fuck, pedal is nilo. Feel it when I'm a pester left and right, pedal is nilo. My dreams man fuck, belly song touching where. Zinjo samba stealing sa cooking there. Another chance man, ya chill up in jack, when I'm a toro shit. So can you jaya?
Hey, sayibona ngibambi call every day, every phone call booking dwana for the stage. Kodwa manje nganiyaphupha kude nami. Sayibona ngikhanda ukudlala emaweni, ekhaya benzithi sike sengimile kuseni. Kubuhlungu ngoba manje kude nami, bekukude nami. Manje ngiyafisa nami mdala dulisane lisukanya phekwami. Ngoba manje kumnyama cause netalente ngiyasifaka cele fese namasevisi awaphumele. Kodwa sometimes nginokuzibona ubhuti ofika ngo-9 fika ekhaya sebelele ngifusa intwana ingenzi grosa and send my young blood mabeqede ngicela ungiyele musa. Sayibona ngibambi call everyday, every phone call booking dwana for the stage. Kodwa manje nganiyaphupha kude nami. Sayibona ngikhanda ukudlala emaweni, ekhaya benzithi sike sengimile kuseni. Kubuhlungu ngoba manje kude nami, bekukude nami. Ngoba kukude nami.